Koshi anataka tutembeni kama tunaenda kwenye harusi, lakini jana nikunywa kitepa, nikula kitepa, nikuwa kama mbuzi. Nijana si juzi.
Hey, wana vi.
Nikianga street sipendangi mpuzi. Nimeshiba, nimekula ndondo na mchuzi. Na meditate, nimetoka kumwona Dr. Mubuzi. Awamini, ulize soli kutodashe mbwana vii. Yeah. Unaonanga pale, nuko hip hop academy. Hazipendi mafrenemi. That's the make of the challenge. Yeah, we popping more like Pegami. Wow, I'm so sweet like that. I'm a backup. I'm a guy.
Mbwana ni mwangi? Mbwadas.
Jogo si mingi.
Patia waze.
Mbwana mjongi ni mbingi. Nilikuwa mkari tangu shule ya msingi. Sasa hii tunazine na hasa mpisa.